Hey, what's up, Kenya? You're listening to the baddest DJ in Kenya, DJ Mido.
Zangu. Maisha ina chorus, nimechoka kula ngege inataka changu. Jibamba vile inafaa, stress tumeitupa kando. Leo dinani inje sili kwangu. In life it's yolo yolo. Ujana ni mosh, tamu ina tik tik, tamu ina tik tok. Kwenye pate unikos, arobo ina jifara. Buja mifupa kama baro meno ipo. Kama mchuzi ni wa moto sirambi wipo. Maisha ina ona na na na. Oya na na. Zaki fila na na na.
Magic Angle.
Hey, the kiso so so.
You are the queen in my kingdom. Gong gong shaingia ndani ya roho. Hey, hey, ina moral wacha nikumbie. Kangoma katam ni kuandikie. Rhyme kwa ngoma ni kupangie. Kamelodi katam ni kusukumie. Chikibega kwa bega tunaendana. Kwenye roho chafu wataitana. Mimi na wewe tutapendana baby. Hey, yeah, you know. Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. Penzi nipe full voltage. Hey, baby, you are rocking with a lover man. Everything that you do, put it on a lover man.
Alright then, check.
We're rocking with
Towaka, Towaka, Towaka. Baby, Towaka.
We're rocking with
Towaka, Towaka, Towaka. So now we're doing so.
Why you mchezo wanajua, I'm a bitter man. Tena mimi kama, I'm a sweeter man. Yeah, I make him dead.
Alright then, Facebook, Badu and Twitter. Call me your mister. Too fast like Krista. Follow me on Insta.
Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. Depends on if you're full voltage. Hey, baby, you are rocking with a lover man. Everything that you do, put it on a lover man. We're rocking with a lover man. Kwanzia leo ni nite daddy.
Daddy yo.
I wanna hit that spot. Baby call me honey. Tell me.
Asali nitatiririsha. Utaiponte kwa ndani. Vitendo na vipitisha. Mambo yangu sifanyi gizani.
Sakuni palama za chui chui. Tabia za kifisi Mr. Mbui. Napendo kifunga kwa bui bui. Yeah.
Baby go down low. Go down low. Go down low.
Imagine shopping you in the Bangkok. It is a wonder.
Baby, go down low, go down low, go down low.
diggy go down. Go down.
I make you down.
Go down. Boogie diggy 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 go down. Boogie diggy diggy go down. Boogie diggy 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 go down. Go down. Go down. Quarter boy I got a. Saba joy I got a. The way you shake your biggie bam bam. Kubachi don't go nzome nyomu kongo. I don't sit down. Baby don't sit down. I'm about to dash my girl. Mukwanu sunda na low.
Baby go down low, go down low, go down low.
My baby go down low, go down low, go down low.
I make you dance oh.
Shake your bum bum. Bum bum. Shake your bum bum. Bum bum bum. Shake your bum bum.
Make you dance
eh. Bum bum.
Who else but Nairobi Metro Area's number one party DJ?
Matunda kukukosa ndomia moyoni na huzuni.
wenzangu wakiuna. Kuna wengi wanajigida na kupata wakweli hatari. Kwa moyo unanchikicha mini mgonjo wa mapenzi wen daktari, yeah. Ini kazi minafanyanga, kama kuomba minaombanga. Heshima kati yetu nitawekanga, tujenge familia hane. Te amo, te amo, te amo, acha maringo. Te amo, te amo, mimi nitakumwagia boli. Amelimada na nakesha kwa church. Kazi nafanya na lala kwa bar.
Brand new banger.
Anakesha kwa church. Anakesha kwa church. Mimi na lala kwa bar.
DJ Nego, Hot Wire Dem, 254, Blip back again. And I'm gonna miss a representative 254. And I might miss Kenya. DJ Nego, the body thing I love. Great on your jeans.
Baby Chaser, kill him with the love. Baby kill him with the love. Don't have a meta. Sigino, Nipe Sigino. Baby Chaser, kill him with the love. Baby, kill him with the low. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey, na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Mm-hmm. Na kicha.
Wacheze kamari. Bebu siseme.
No.
Pitishia wa estima chini ya maji. Walambe umeme, umeme.
Ukifika kejani,
chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey.
Yeah, yeah. Chasa kambumbu wapige kinanda. Wajie misemo ya kanga. Shika kachupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga.
Baby, cheza. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino.
Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey, na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha.
Cheza.
Uye ye ye.
Cheza.
Una na na.
Atalimu.
Cheza.
Comiaro boy,
the degree,
yeah. Jukwani Mungu alikuumba na material gani we? Ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo? Hey. Una roho safi nyopo kama pamba. Napendwa navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Keep it down low, you're my full stop. Now I'm a better man.
Before I met you, I was a bad man.
Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wakola duli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Unafanya roho yangu yende bombastic. Bombastic, siwezi piga kona kona. You are fantastic. Fantastic, yeah. You are me food to my soul. Baby, you are me sunshine. You more than a silver na goro. You go you a kabi, you are sweeter than them. You got a killer figure hotter than them. Make me fly over them, coyote be sad than them. You make me want some more. Can you live on your juicy juicy, come do it again. Che wakola luli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo.
dodo, embe dodo, yangu embe dodo, embe dodo, embe dodo.